qareenka nin soomaali ah oo maraykanku ay ku eedeeyeen falal argagixiso ayaa sheegay inaan ilaa iyo hadda loo soo gudbin wax caddaynaya in mahdi xaashi uu xiriir la leeyahay argagixisada. Mahdi xaashi oo horey loogu qaaday ama looga qaaday dhalashada dalka Britain ayaa bishii hore la keenay maxkamad ku taalla magaalada New York, isaga iyo labo qof oo kale oo ku eedeysnaa inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab. Qareenka Mahdi Xaashi oo lagu magacaabo Sakiir Xuseen oo u waramaya idaacadda V O eda waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Sakiir Xuseen oo ka hadlayay sida Mahdi Xaashi loogu soo gacan geliyay dowladda Maraykanka ayaa sheegay inay qareen ahaan la tahay in Maraykanka lagu soo wareejiyey iyada oo wax caddayna aan loo hayn dembigiisa.
We think he was renditioned because we heard information that he was in custody somewhere in Djibouti.
Waxaan u malaynayaa in Maraykanka loo soo gacan geliyey isaga oo lagu hayay meel kale halkaasi oo ahayd Djibouti. Markii aanu la xidhinay dowladda Djibouti iyo Maraykanka iyo Britain, cidnaba wax nooma faahfaahin, noomana sheegin. Marar kala duwan ayaanu isku daynay inaanu la xidhiidhno, laakiin wax jawaab ah kamaanu helin. Laakiin mar qura ayaanu ka war helnay in la keenay New York. Dabcan iminka waxaa suuragal ah in muddo bil ku dhowba uu ku sugan yahay xabsiyada Maraykanka, welina fursad umaanu helin inaanu isaga waraysano. Waxaanse rajaynayaa in si xun aan weli loola dhaqmin. Mar wax laga weydiiyey qareenka eedeymaha rasmiga ah ee loo haysto Mahdi Xaashi ayaa waxa uu sheegay inaan ilaa iminka lagu caddayn eedeymaha loo haysto, inkastoo hore dowladda Britain ay hanjabaad ugu jeedisay in haddii uu qaab basaasnimo ula shaqayn waayo in dhib badan uu la kulmi doono, sida uu sheegay qareenku.
We've not spoken to him. We have not been given any evidence of his alleged links. What we do know is that 3 years ago he was.
Weli lamaanu hadin, lalamana siinin wax fursada ama wax caddaynaya eedeymaha loo haysto, laakiin waxaanu ka warqabnaa in 3 sano ka hor ay ciidamada nabad sugidda ee Britain ay la soo xiriireen isaga iyo saaxiibadii oo ay ku yiraahdeen haddii aydan qaab jaasuusnimo ah uga dhex shaqaynin oo aydan noo soo gudbin wararka bulshada Soomaaliyeed ee ka mid tihiin, waxaanu idinka dhigi doonaa tusaale cabsi badan oo lagu cibro qaato. Waxaan u malaynayaa, ayuu yidhi qareenku, inay arrintani qisadaasi daba socoto sababtoo ah, buu yidhi, waa uu ka gaabsaday in uu la shaqeeyo Mahdi nabad sugidda Britain. Waxaanan aad uga shakisanahay, buu yidhi qareenku, inay arrintaasi tahay shirqool loo maleegay oo ay ka wada shaqeeyeen sirdoonka Maraykanka iyo Britishku si looga kaxeeyo dalkiisa, iyadoo ay og yihiin inay adkaanayso in haddiiba uu muslim yahay in maxkamadaha Maraykanka ay dembi in ay ku xukumaan ay fududdahay. Qareenka oo la weydiiyey inuu hadalkiisa loo fasiran karayo in muslimiintu aanay cadaalad ku helaynin maxkamadaha Maraykanka ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin qaabka muslimiinta loogu maxkamadayo Maraykanka, waxaana uu soo qaaday tusaalayaal iyo warbixino uu ka soo xigtay ururo uu sheegay inay muujinayaan inaanay badnayn in si cadaalad ah garta loo noqo. Waxaanu qareenku sheegay inay dhici karaysay in maadaama uu ahaa muwaadin haysta dhalashada Britain in halkaasi lagu maxkamadeeyo. Waxaanu qareenku xusay in hanjabaadda uga timid sirdoonka Britain aanay ahayn mid la dhayarsan karo oo saameynteeda leh, sababtoo ah, buu yidhi, waxaa jira qurbajoog badan oo Soomaali ah oo dalkoodii burburay ee Soomaaliya si joogtaa ugu noqda. Mar la weydiiyey qareenka sida loo qaaday Mahdi Xaashi ee looga qaaday dhalashada Britain ayaa walaac badan ka muujiyey arrintaasi.
This is the really suspicious part. His British citizenship notice was sent to his house in family home in North London around about June, we think, June or July. Now he's not had an opportunity to defend himself.
Runtii waa arrinta ama qaybta shakiga ugu weyn uu ka jiro. Qiyaastii bishii June ama July ayaa ogeysiiskii dhalashada looga qaaday loo gudbiyey qoyskiisa oo London ku nool. Lamana siinin wax fursad ah oo uu isku difaaco. Faahfaahin badan oo sharciga la xidhiidha ma bixin karo iminka, laakiin waxaan dareensanahay, buu yidhi qareenku, in waqtiga lagu soo beegay ka qaadista dhalashada Ingiriiska iyo soo gacangelinta Maraykanka loo soo gacangeliyey ayaa waxa uu sheegay in ay aad uga shikisan yahay inay arrintaasi xidhiir la leedahay qorshaha afduubkiisa ee loogu hayo Maraykanka. Qareenka oo la weydiiyey inay jiraan ilaa iminka caddaymo muujinaya in Mahdi Xaashi uu xidhiir la leeyahay amaba la lahaan jiray Al-Shabaab ayaa tilmaamay inaanay jirin ilaa iminka caddaymahaasi.
I have no evidence has been presented to me which shows that he has any links with Al-Shabaab or any other extremist organization. As a lawyer, obviously we go by what evidence is presented to us.
Ma jirto wax caddayn ah oo la isoo hordhigay oo muujinaya inuu xiriir la leeyahay Al-Shabaab ama urur kale oo xag jira. looyaradana waxay ku howlgalaan wixii caddaymo ah ee lana soo hordhigo. Mahdi iyo qoyskiisuba waa ay beeniyeen inuusan wax luga ku lahayn, laakiin dhinac kale wax caddayn ah kama hayno Maraykanka iyo Britain intaba inuu xidhiidh arrintaasi la leeyahay.
Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa inoo soo koobayay waraysigii aan la yeeshay qareenka qoyska Mahdi Xaashi Sagiir Xuseen oo ku sugan magaalada London.